production.
Music.
Shinganga, Balesha, ukufayo muti. Mwelesae, tweleleni, mwelesae, tuposheni. Jehovah, tukosheni, twalila kuchinso chenu. Twalila, twalila, tumfweni.
Sanika, Sanika, Pachalo Jesus.